ShankySupplier.com.
Could just be kama nani. You can call me ninja. Nani kalala kitandani.
Nani kalala kitandani.
Nani kalala kitandani.
Nani kalala kitandani.
Eti nani kalala kitandani.
Eti
nani kalala kitandani.
Nani kalala kitandani.
Marco on the mix.
Yule si mwenzetu yule. Yule si ndugu yetu yule. Yule si mwenzetu yule. Yule si ndugu yetu yule. Karudi kwa baba. Karudi kwa baba. Tuliumbwa kwa udongo. Tutarudi kwa udongo. Mende kwa suwongo. Yapo yetu malengo. Nondoka ameacha pengo. Wetu ameacha pigo baba. Nimebaki nalia podo naliaga.
Mama nalia.
Nalia kaka naliaga.
Mama nalia.
Nalia mako naliaga.
Mama nalia.
Msomali naliaga.
Mama nalia.
Nalia kaka naliaga.
Mama nalia.
Kumtawa naliaga.
Mama nalia.
Nalia kaka nalia.
Ah, nalia.
Nalia tena nalia.
Ah, nalia.
Nalia podo naliaga.
Ah, nalia.
Yukwapi mwanangu yukwapi
yukwapi
yukwapi nauliza yukwapi
yukwapi
yukwapi doto sela yukwapi
yukwapi
yukwapi mwanangu yukwapi
yukwapi
yukwapi kipepeo yukwapi
yukwapi
yukwapi nauliza yukwapi
yukwapi
yukwapi tabasamu yukwapi
yukwapi
yukwapi nauliza yukwapi
yukwapi
yukwapi tomkidi yukwapi
yukwapi
yukwapi nauliza yukwapi
yukwapi
tumewafukia kwa udongo sela yangu so wangu. Tumewafukia kwa udongo. Umi wangu so wangu. Tumewafukia kwa udongo. Dugu zangu kwa udongo. Yukwapi jia moto yukwapi.
Yukwapi.
Yukwapi chidi mdewa yukwapi.
Yukwapi.
Yukwapi risto power yukwapi.
Yukwapi.
Yukwapi shada ibada yukwapi.
Yukwapi.
Yukwapi sidwa dede yukwapi.
Yukwapi.
Yukwapi mbuzi msela yukwapi.
Yukwapi.
Yukwapi mama dipa yukwapi.
Yukwapi.
Yukwapi na skola yukwapi.
Yukwapi.
Tumewafukia kwa udongo. Sela yangu so wangu. Tumewafukia kwa udongo. Umi wangu so wangu. Tumewafukia kwa udongo. Dugu zangu kwa udongo. Nimebaki nalia podo naliaga.
Mama nalia.
Nalia kaka naliaga.
Mama nalia.
Nalia mako naliaga.
Mama nalia.
Msomali naliaga.
Mama nalia.
Nalia kaka naliaga.
Mama nalia.
Kontawa naliaga.
Mama nalia.
Nalia kaka nalia.
Ah, nalia.
Nalia tanda nalia.
Ah, nalia.
Nalia podo naliaga.
Ah, nalia.
Mama nalia. Podo nalia. Tiso Sagogi. Roma Morogoro mpaka Dar es Salaam. Kwa pamoko.
Kila nikifikiria baki nalia kwa mimi. Kila nikifikiria baki nalia kwa mimi.
Make me a chalone. Me still lonely. I have no band in my life. Make me a chalone. Me still lonely. I have no band in my life. Watoto wa Tanzania. Watoto wa Barambaga Viswan. Watoto wa Morogoro. Watoto wa Gadaf. Watoto wa Undimo Chamalang. Watoto wa Bongo wa Mabegan. Akiri Zamatayo iso, iso. Watoto wa Doma Momboy, Yomba Zizie. Watoto wa Ifakara, we msela dede. Watoto wa Dar es Salama. Watoto wa Mbezi. Watoto wa Kagera. Watoto wa Mabibo. Watoto wa Mbagala. Watoto wa Kongowe, we mdogo Mbala.